mpozi eyali omusajja omwagalwa eyatambula mu byonna nga mwesigwa yalina obugagga bwali mu bungi nga tajulirira laba y'abaana nga bonna balungi bwe yasulukukanga omukyayo bunasinza bwe yatambulanga kyoba abaana bayonoonya nagamba kitange labayo abaana bayonoonye basonyiwe osonyiwe abaana bwe yasulukukanga omukyayo bunasinza bwe yatambulanga kyoba abaana bayonoonya nagamba kitange labayo abaana bayonoonye basonyiwe osonyiwe abaana. Lwaki omwoyo anayeta kusinze olunafuna obuyinza kwebyo bugagga bwe mukaseera kekamu tete yobuba zitutezo omulala bwe yajja tyate engamira baziwante laba y'abaana enjwe baziise olunafuna obuyinza kasera kekamu tete yobuba zitutezo omulala bwe yajja tyate engamira baziwange laba y'abaana enjwe baziise. Joyo mu byonna yawangula ana weba wamba banabo ana jenga balunji katumweba senga ana ye mukamoro mukwana gwe fetumwesi genda omumezo ya tatu vako fe musabe chachata mkwata mkwanoro muinza mo onyambeze mpangule enseno katumweba senga ana ye mukamoro mukwana gwe fetumwesi genda omumezo ya tatu vako fe musabe chachata mkwata mkwanoro muinza mo onyambeze mpangule enseno katumweba senga ana ye mukamoro mukwana gwe fetumwesi genda omumezo ya tatu vako fe chachata kwata mkwanoro muinza mo onyambeze mpangule enseno katumweba senga ana ye mukamoro mukwana gwe fetumwesi genda omumezo ya tatu vako fe musabe chachata kwata mkwanoro muinza mo onyambeze mpangule.